bethu unesingakithi sophumelela noma sikushwe ngemithi kodwa ungababuza into nongabafokisi sisibuza amabhodlela kuthamuka nebhokisi banika uthanda umona ungababonisi mina nobumnandi esimathe nolimi kodwa kuzeka kwedini uzochitha utywala bethu unesingakithi sophumelela noma sikushwe ngemithi kodwa ungababuza into nongabafokisi sisibuza amabhodlela kuthamuka nebhokisi.
Trade. See you. I'm gonna go to the bathroom.